This program is proudly brought to you by the Global Team for Playful and Positive Parenting During COVID-19 in partnership with the Citizen Justice Network, the South African Independent Human Rights Advocacy Group, and Hope FM.
Making kana kwena motsereng wa letsatsi lena la ka jeno ho amohela innocent wa ha molloi ka kwano wena mamedi wa ka hle a tlo refa di taba tsa botlhokwa tse amanang le molao bakeng sa bo mamedi ba hao letsatsi lena la ka jeno ntate molloi a ko dumedise ngwana mehle kwa mohele tsebeletsong e rateileng a gotlo tharo ya lekwa e sita le di bakeng a tse mabape o phetsa buti
ke phetse hlaksment le ka
nnate fela ke monnate a golo fela ngwana mmehle ke monnate fela bona ntate moloitlhe letsatsing lena la kajeno pele re kena ditabeng tsa rona tsa bohlokwa tse le gore ka nnete di tlhophuwe bakeng sa letsatsi lena la kajeno moo te re tlo sheba ka nnete bana ba bangata batho ba holelang malapeng a nang le batho ba bangata ka tsela e makatsa ngwana mme go rona mona tšhaba se setle se setsho mme he pele re kena ditabeng tseno tle re re rate makeng sa o ka qala ditaba le wena re shebe gore e kabe bekeng a e fetileng ga re arogana le wena ka kwalo e kabe ditaba tse o ileng wa sebetsa ka tsona ke difeng
ke nke nako ena ke lebohe wena hlaksmet ke dumedise ba mamedi malapeng a bona bekeng tsa go feta ne re buisana ka taba ena ya education law.
Yes.
So we went as far as re ya ka mane ka district e leng ka Sebokeng mo e le goreng re ile ra ba lwantsha ka tsela tsa rona tsa molao gore bana ba thole space ka moo. So taba e ileng ya etsagala ke ne ntse ke thola di-call during the week.
Yes.
Batswadi ba leboga gore bana ba thotse space and up to so far I don't think on my list ke na le batswadi batswadi ba e le goreng ba ntse ba shota ka space sa bana. So ke taba tse monate tseo sena se a bontsha gore lefapha la thuto ka nnete le ikemiseditse mme le upholder molao jwale ka ha re ile ra bua nakong e fetileng gore every child has a right to education.
Mme e mongwe wa bomme wena ngwana mmehle a ileng a fana ka ditaba le bopaki ba gae letsatsing la kajeno ke enwa.
Dumela ntate moloi le kae ntate? Ke mme Mathembe ke le sekadi ya ne e sale a lla ka taba ya ngwana ya sekolo. Ne ke o tsebisa gore ngwana o ke motholotse sekolong lesego. O qadile ka sheko go ya lesego, ke motholotse Friday. District tsa tlhono tse ke ka lona bana ba nlatola ka pampiri tsane ba re go gang bona ga ba ngolo leqepheng. Pampiri a teng ke lengotse leqepheng. Ka nnete ya ba ke a ikulela, tšhe mo ntseng ke dutse ka nagana gore nke ke gotlele ka lesego gape. Ka nnete ke ile lesego, ngwana ke motholotse sekolo. O qadile go ya ka sheko lesego ba mo amoetse mara ke mo qadisitse 7. Ke a leboha ntate ka thuso ya gago le ka gosane o nne o re thuse. Ke a leboha.
Nne se re tsho fela ntate mo le re tse dintsa ditaba re di fumana ngwana mme re tshwanetse re eme ka maoto re itanase re jaife we monate re ketike ka nnete phunyeletso e fihlelletsweng. Thank you mme Maskadi motshereng wa letsatsi lena la kajeno. Tsatsi lena hle ntate mo le re kena tabeng tse amanang le molao wa bana wena ngwana mme hle mme ditabeng tseno tsa bohlokwa hakanakana sentse re nka nako ena wena ngwaneso re nka maqhepe a rona re nka dipene tsa rona bakeng sa o ka ithuta le o ka ngola a fatshe taba tsa bohlokwa tsatsing lena la kajeno.
Yes, wena mshana ntate, there's no doubt about the fact ya hore pandemic ena ha ene e fihla ile ya affecta malapa a mangata.
Oh, yes.
Ile ya ba nako e thata batswading because batswadi ba na le di responsibility tseo ba nang le tsona ka hare ho malapa. Ha ke a dumela hore lwena jwale ka ha o na le maletlotlo ona le di responsibility as a father and le maletlotlo le yena ona le the responsibilities as the mother.
Mm-hmm.
And le letlotlo le yena there's a role a e bapalang in this whole picture. So now batswadi ba bangata ba ile ba stresseya haholo selemong se fetileng ha pandemic ena e ne qala because batswadi ba bang ba ne ba ipotsa gore e ka ba ke tlo lahlelwa ke mosebetsi kapa e ka ba hanke ka lahlelwa ke mosebetsi lelapa la ka le tloja e nna. So ke mantswe e le goreng re a wa fetisa a gore it is one thing to wake up in the morning and go to work o apese ngwana ha o le yena mo hlapise a ye sekolong ebe ha le khutla wa mothusa ka homework and it is another thing hore o lahlehelwe ke mosebetsi o dule hae for 24/7 le ngwana hao and kapa mhlomong o sebeletsa hae so hangata re a tseba hore bana ba hloka much attention because ngwana ha khutla sekolong expecta motswadi a mothuse ka mosebetsi wa hae and then lo ena jwa ka motswadi o hloka nako ya go oke o heme because ha ona motswadi a ileng roboto e loreng o tlo sebetsa fela nje a sa phumule so dintho tsena ka ofela they can be frustrating and me motswadi le ena ka tsela engwe a ka qeteletse a sa tsuetswe ke anger so motho ha se a tsuetswe ke anger e ba ntho engwe e loreng ha be ka tsela entle so now re tlameha hore re promote taba ena ya relationship between bo mme kapa batswadi le bana hangata ha re kgalemela bana ka tsela e loreng e fosahetse so now that is why ho ile wa kopana a global team of organizations tse tshwanang le yona UNICEF le World Health Organization le Parenting for Lifelong Health just to mention a few ba ile ba kopana these organizations ba kopanya yona programa ene re mathanga yona tsatsing la ka sheko ho tla thusa batswadi le di caregivers hore ba kgone ho controller the new normal because batho ba bangata ba ntse ba na le tshepo ya hore mohlomong kgwedi e tlang ntate Ramaphosa ha a tlo bua o tla re lockdown e fedile as long fela corona e ntse e le teng leeto santsane le le telele so santsane re tlo kenya di-mask santsane re tlo maintaina social distancing re sanitize matso a rona jwalo jwalo so ho bohlokwa hore ka nako e nana ya pandemic re sireletse bana ba rona re ba rute di-health protocols and routines mme hape re manage di-emotions tsa rona because you can imagine how le motswadi o se o lahlehetswe ke mosebetsi instead ya hore o accepte hore there's a new normal and you affectile wena o bonka anger ya ha we ntshetsa baneng so ho na le di-behavior tse e le goreng re tlameya hore re di latelle so ntho tsenana kaofela di contribute haholo boitshwarong ba bana ba rona le ka tsela eo bana ba rona ba holang ka yona so ha o le motswadi o tlameya hore o sebedise an effective communication le ngwana hao mo e loreng mohlomong ha o kwatile kapa ngwana a o kwatisitse response ya hao e be different to what yena a faneng ka yona so in a sense ya hore for example ha e bane ngwana hao o itse a tshintshe diaparo ha qeta go khutla sekolo mme a hlape and then wena jwale ka motswadi o so re hey wena o etsa bohlaswa monana tshintsha diaparo tseo o etse o tline mona e ba ntho e kareng motswadi o halefile and ha se behavior kapa di emotions tse right tse e le goreng o ka etelela ngwana pele ka tsona so instead ya gore o re ho ngwana he wena kapa he wena ntatwa ha o sile monana o tlo etsetsa nna moferefere instead ya gore o bue dintho tse tshwanang le tsona tseo o ka sebedisa mantswe a positive a hore ke kopa o nke diaparo tsa hao o dikenye ka basketeng kapa ke kopa o tshele metsi o hlape ha o khutla sekolong but instead re hlola re bona community tsa rona mo e le goreng batswadi ba buisana le bana ka tsela e seng right and ntho enana e ba confusion because hangata re bona especially in the black community mo e loreng batswadi ba tla o jwetsa hore nna ke hodisitswe batswadi ba ka ba nshapa and therefore le nna bana ba ka ke tlo ba hodisa ke ba shapa so now batswadi ba hloka hore ba elellwe hore nakong tsa hona jwale ho na le dintho tse e loreng di fetohile mme ba hloka hore ba adapte dinthong tse tshwanang le tsona tseo so material enana kaofela ile ya develop hore e fane ka metjha ho batswadi hore ba kgone ho dila le bana ba bona kana ko enana e loreng e re bakela stress re sa tsebo re e ka ba ho sane ho tloetsala e so now tsatsing la ka sheko ke batla fela ho fitisa di topic tse pedi tse loreng di tlo thusa batswadi malapeng a bona kana ko ena ya COVID-19. So the first topic e re tlo buang ka yona ke yona ena ya parenting in crowded homes and communities. Mo e loreng o tlo thola ka hare ho lelapa ho na le bana ba more than 4 or more than 5. Then ho na le bo malome, ho na le batswadi, ho na le di cousin ba dula ntlong A1. So ha o thola o sheba wa bona hore situation senana ka nako ena ya COVID ha se situation se e le goreng se bolokelegile. Sesotho sena sa lona Saxmet se ang roba-roba. Ha se environment e le goreng e bolokegile. So ho hlokahala hore ho bane le dintho tse e le goreng di a etswa so that batho kaofela ba be safe. So now number one hore batho ka tlung ba be safe batswadi ba ka limita ho tsamaya ho na le mme o mong lenaneo monana ke mme ka KwaZulu-10 ka mana ke sa mopola ke mme mang yes mme ona o na nhlalosetsa ka tsatsi le leng hore yena ha hae o beile boto mme boto enana e ngotse dihlophiso tsena kaofela tsa COVID hore o skebe wa kena o maintain social distancing and what not what o ske wa chaka jwalo jwalo. So le ditipi tsena tse re fanang ka tsona tsatsing la ka sheko di a hlalosa hore if you stay in a crowded a home or community for example ha o sheba tulo tse tshwanang le bo Alexandra ka mane ke tulo tse e le goreng di kopakopane ho tletse ditulong tse jwalo. So tipi e ba fanang ka yona mona ke ya hore motho a seke a tsamaya ntse a tšhakela batho because o tlo tšhakela motho and then o gutle ka tlung where you are crowded and then o bo qala mohlomong o infecta batho ba bang ka COVID-19. So now ho bohlokwa hore o limite batho ba tlang ho wena le wena o limite batho be o yang ho bona. And then number two ke hore o thuse bana ba maintaine physical distancing. Ho thata hona jwale because bana ba gutletse dikolong and now ho ntse ho na le bana ba e loreng ha ba soka ba tseba hore COVID-19 hantle-hantle ka hare ho yona e entailer eng ke eng dintho tse tlamehang hore o di etse. Bana ba tseba fela hore no re tlamehile fela re kenye di-mask but ha o kena dikolong o monitora o bona bana ba ntse ba hakana bana ba etsa ba bapala ka metsi bana ba mathisana jwalo jwalo. So jwale ka motswadi o eletswa hore o rute ngwana kapa o mo thuse hore a keep-e physical distancing ka dintho tsa hore mohlomong ha le le ka tlung ho na le programma o ka mo rutang yona wa mo ruta hore no rona ka tlung re maintain a social distancing so that nthwena e kene ka kelellong ya ngwana so that a kgone o e practice-a la ha le sekolong. So o hloka hore o mo explain-ele hore bohlokwa ba o keep-a social distancing ke eng le hore yena a ikhipe kapa a ipoloke ke eng. And then hape o tlameha hore o ba bontshe a positive attention ha o ba fa tsona dihlophiso tsena. O mo bontshe hore ha o keep-a social distancing o eme jwalo ka motswadi o mo bontshe o mo demonstrate-ele hore this is what you must do. And then number three ke yona ena ya ho hlapa matsoho so that bongwana a bolokee. Ho na le this advert mo TV mo e le goreng ho na le bana bana ha ba ntse ba hlapa matsoho ba ntse ba bina happy birthday to you. So le wena ngwana ha o ka nna wa mo ruta yona wa re ha o ntse o hlapa matsoho bina for a few seconds bina pina e itseng and then ngwana a tle a kgone ho bolokea. So then number four ke ya hore o share mesebetsi ka ha se ke hlalositse hore ho na le batswadi ba e le goreng ba lahlehetswe ke mesebetsi mme di home chores tsa bona dingata hona jwale because 24/7 ba se ba le hae. So hore o ske wa ikimetsa because hona le batswadi ba ile reng motho ha se a dutse hae sa sa sebetse o ba frustrated and then o kwatela everyone. So hore lwena o gone o distressa o gone hore o share mosebetsi wa hao o ka nna wa bitsa ngwana wa re ngwanaka ha re etse ntho tshwanang le yona ena mohlomong ha re hlatswe wa shene ha e bane o na le motšhini hae o tla mo jwetsa gore no wena ngwanaka e re e kenye ka motšhining motšhini o e hlatswe and then nna le wena re anege it's part of building a relationship le ngwana hao especially bona bana ba leng banyana and then number five, ke di daily exercises tsa gore o encourage ngwana to think about activities tseo ba ka di etsang ha santsane ba dutse hae because one thing that I've realized ke gore bana ha ba ye sekolong on a daily basis ba ya ka timetable so matsatsing ao bana ba sa yang sekolong you can just o ba tlohelle ba etse di homework tsa bona or before ba etsa di homework tsa bona you can assist them to do certain exercises tsa gore mohlomong ha re tsamaye re ye re lo jae fa ka ntle kapa mohlomong ha re lo matha so that it can be fun so now ya bo 5 ke gore o nke pause le wena jwale ka motswadi exercise one of the good exercises eo motswadi a ka e etsang ke gore before a ke a address ngwana a eme pele then a ipotse gore e ka ba ntho e ke e etsang gona jwale ke eng kapa a ipotse gore ka tsela eo ke filang ka yona gona jwale nka kgona gore ke buisane le ngwana kana because motswadi ha a halefile o tlameya gore a etse self introspection gore ka tsela eo ke halefileng ka yona gona jwale nka kgona go buisana le ngwana kana because o tla utlwa ka dinako tse di motswadi a re wa bona ga ke le tjena ke mobe hampe ke tla go bolaya ngwana ke a go rata mare ke tla go bolaya so dintho tseo kae di affecta ngwana because ngwana at the later stage a ka feela gore nna motswadi wa ka hangrate so whatever answer eo o tlo fanang ka yona kapa whatever action o tlo etsang you need to make sure hore o deala le yona before o buisana le ngwana hao. So then the second topic kapa di tips tseo re tlo buisanang ka tsona tsatsing la ka sheko ke enana wena mshana ntate ya di tips tsa bana ba nang le disability ga ke tsebo gore ka sesotho le re disability ke eng
o disability ngwana mme ke o fumana ka nnete o phela ka boqhwala wena ngwaneso ya
yes so now when it comes to di tips tseo moo batswadi ba dulang le bana ba nang le boqhwala kapa ba nang le disability it is very stressful especially ka nako ya COVID-19 because bana ba ne ba tloetse a certain normal but now there's a new normal whereby bana ba tlameya ba kenye di mask and we find it very difficult mo eloreng bana ha ba kgone le go understand why mama o batla go kenya ntho ena because nna all along ne ke sa kgone in fact ne ke sa e kenye ntho ena so now di tips tse re nang le tsona tsatsing la ka sheko ke tsa gore jwale ka motswadi kapa jwale ka a caregiver you can be supportive and empathetic and loving o tlameya gore o etse ngwana gao a seka feela ka tsela e nngwe kore o mo support-e ka tsela e o ne ntse o mo support-a ka yona and you know it can be more than the way o ne o mo support-a ka teng because ga ona motho ya neng a ipreparetse nako ena ya pandemic so in addition o ka nna wa increase in fact this whole thing e ka nna ya increase stress sa hao e ka nna ya increase anxiety and frustration but how ke wa nka these tips and then wa latella this organized organized programs, then o tlo gona gore o gone o thusa ngwana hao at a later stage. Hape o ka sebedisa the physical or verbal support mo eloreng ngwana hao le yena o tla feela gore wa gona o understand the whole situation or what is happening around the world or around the country or people around me and all of that. So happen to engwe ke gore o sebedise body language, because it can be challenging for bana ba eloreng ha ba bone kapa bana ba eloreng ha ba utlwe ditsebeng, you know, because communication highly siko ngwana sa gona understand what is happening, then eba mathata. So you can give a positive body language or a gesture or wa bua ka tsela e leng different gore ngwana a gone o understand. Also ba kgothaletsa batswadi gore ba communicate le bana at all times. O dulele ngwana hao fatshe and o reache level ya ngwana hao. If o le motswadi, we understand gore batswadi ke batho ba hodileng and they operate in a different level ya bana. So now o tla utlwa motswadi ka dinako tse ding a re nna dieta tsene ke diapara primary, a ke sa diapara gona jwale. So it means o batla gore wena as a child o reache to level ya high, but yena jwale ka motswadi ha gone understand gore le yena jwale ka motswadi o tlameya gore a reache or a atle down to your level. So how le motswadi, you need, especially when it comes to communication, you need to come down to your child's level of thinking or whatever. And also ba khothaletsa batswadi gore ha ba buisana le bana ba bona ba maintain an eye contact. Ha buisana le ngwana o mo shebe mahlong, ba re ditaba di mahlong,
yes,
and a positive attitude. O mo shebe mahlong batho ska mo fa look yane e solang ngwana, especially bana ba ma 2000 bana ba bang ba se ba qalella ba jola ka bo dilemo tsa bo 10 11 12 jwalo. So jwale ha o tshwana le bo moloi tjena ngwana o mo fopha ka tlapa wele kwana, but nthwena na ya re khutlisa hore o ska mo fopha ka tlapa moloi o monke o dulelena fatshe o mo shebe mahlong ka attitude e right hore wena hlakotsa ha o etsa ntwe tjena, I know tswela molemo nakong e tlang. And also ba khuthaletsa batswadi hore they need to take time to allow their child the space to communicate. Ha o le motswadi o dumelle ngwana hao hore le yena a banele an opportunity to speak, because ha o khalemela ngwana, once o le motswadi o dula o batla hore ngwana, in fact wena ka jwalo ka motswadi ebe wena dulang a bua, ntho tsena di kena ka mona di tswale ka mona. So o tlameha gore le yena o mo fe a chance to express herself or himself, so that o tlo o kgone o bana le a positive communication. And also ba kgothaletsa batswadi gore ba observe, ba mamele, and then ba confirm gore ba understand seo ngwana se buang. Ngwana ha o hlalosetsa gore mama ne ke ile kae kae, o ntse o tseba jwalo ka motswadi gore no, fanke ke yona o sa tswa ke mona ke mfitile ka taxi man a eme le ntho le malume vosi. So ha sa eme le malume vosi jwalo, ke tla mmotsa ka tlung kgotsa ke batlo ho mo embarrassa strateng. O na le batswadi bano ba tshwanang le ba bo moloi ntate, ha kopana strateng mane o tla o fofa ka tlapa ona strateng ona mo. So ba se ba ba kgothaletsa gore no, observer and then e ya ka tlung. Ha o fitlha ka tlung, buisana le yena o mo botsa gore ke o bone o etsa ntho e so le so, a ko ntlhalosetse o e tsalang, because o mo fa nako ya gore a e express. O tlo o mamela gore a mama ha se boyfriend ya ka, ke moshimane e ke kenang le yena sekolo, but wena o bone gore batho ba na ne ba tshwagane le o tshwagana ba, but wa observer then wa confirm gore no, ke a utlwa ngwanaka. Mara wa tseba ha o ntse o tswela pele o etsa 1 2 3 e tlo o kenya mathateng, o mofa a warning. Just like batswadi le bona ke re ba sebetsa, ha ba sebetsa mesebetsing before ba o tibeka, ba kekebe ba o tibeka fela nje, ba tlo o fa a warning. ba ofe a second warning, ba ofe a third one, a fourth one, if possible, then ba ofe a final warning. So lo yena jwa ka motswadi ska batla go ngwana ha yentse phoso be se o moghorometsa ntate o fitla o moghama ba bang motswadi a ka mo fa chelete ka je kwa reng funky nka ngwana ka tsama o lo o lo lowa e re funky ha sa luile ipona hantlo re hey ke motle mana a banka ke opportunity eo a lo express ka ntle a batle ba shimane ba mmono re hey ke motle ebe motswadi o sa a kwata re ke itse o lolowa o gutle ka tlong wena o loile then wa fapoe and then motswadi ngwana ntse a loile jalo a re o tlantshwa ke ntho tsena a di hule tsena ngwana a ba tswele moriri so batswadi ba tlameya gore ba mamele le gore ngwana o reng so that o kgone go bana le a good relationship between batswadi le bana and then ba kgothaletsa batswadi hape to reinforce the positive. So now ke monana ke mane mo e leng o fana ka tlotla ngwana ao ha entse ntho entle mo praise ngwana hao ha bontshitse gore mohlomong o sa tseba o pheya gravy mo praise gore no ka jeko ga tla ga ja ha monate ngwana hao ha hlatswitse washene o mo praise gore no ka jeko wa tle wa e aneya ngwana ka kore ha e tshwane le mehleng e nkgale ga monate le bane e sa nkge ga monate wa mo kgothatsa because ha ntse re nka bana then re ba kenya tseleng ya gore nna motswadi wa ka o kgopo motswadi wa ka ga batle next ke the more bana ba ban damaged le dikelelong so now le ba thuse gape to become independent so that ba kgone go feel-a ka tsela e le goreng in fact ba ska feel-a e ka re ba ba patronized so now ke tsona dintho tse ge ba fe too much support so that ba kgone ho tswela pele ka whatever e le goreng ba e etsa kapa ba re thusa ka yona as batswadi and also ba kgothaletsa batswadi gore ba kope thuso ga o tlhokagala jwale ka motswadi ga o tseba gore okay pele ne ke sebetsa but now COVID-19 ke ena e fitlhile ga ke sa sebetsa se ke dutse gae se ke tshwanetse ke tlhatswe washene ke kolomake ke etsetse thabos ke eng lunch box and then ke molate sekolong ga gutla ke mo thuse ka di-homework you can share the workload and then o kope thuso o dule fatshe le family ya gago o ba tlhalosetse gore guys le a tseba gore ne ke sebetsa but now ga ke sa sebetsa so ke tlo tlhoka thuso ya lona se ka re ngwana fela gore tlhatswa dijana tseo o dutse fela wa ja sa o koja
so batho ba bala batshoswa ba sa o ko nyokotla fela lapelena fela o tletse o paplori fe ka nako e ke mme baba o tswa go paplori
a go tletse le
playtouse ya o fantsona le he ntho ya nyofa
yes so now o ske wa thula ha ba neng o hloka thuso ha o hloka thuso bua hore no ngwana ka ke nana hore wena every day o dulo hlatswa dijana then funky girl wena ke nana hore every week o dule o kolomaka and then wena hlakotsa every week o dulo go hlatswetsa washing then nna ke tla bona hore ke thusa kae jwa le ka
botswana ai mama nna ke tla shopong
o tla shopong
mama nna ke tla shwa le batla shop ka nnete le tle hona roma nna ke be a buti ke kwale le gate ya lape moda
o khale le toti
ke khale le toti ke tsetse na tsa ke batle le ntate a tla kuta jarete ena ke lo mmatla ka mchini tseno ke tla dietsa mama ka nnete ya
yeah so a hole motswadi tlameya o tsebe gore you are not alone in this le lapa and then you have to do things together and then also ba o khothaletsa gore jwa le ka motswadi you have to understand gore it is normal to feel stressed it is normal to feel frustrated it is normal to be afraid so how tsho wa jwa le ka motswadi ke ntwe normal ska na na e ka re mohlomong ho sona le ntwe go nka wena ka pa o so tshwantse go bone doctor no it is normal and then also ba o khothaletsa gore whenever ngwana a o kwatisa take time hore o gone o manage stress. Take time hore o tlowe. That is why ho na le ntho engwe wena Hlaksmet e loreng ga ke utlwisise. Ha ntate a kwata ba re ntate, especially ha ba na le a verbal argument le mme, ba re ntate walk away. Because ba re batho ba bo ntate ba hlaha a ka tloa a ja mme
kaeng.
So now le hona mona situation sena sa bana, do the same. Ha o le motswadi o utlwa gore at this present moment ngwanona o nkwatisitse, ngwanona ga nka motshwara go tla swa batho. So take time mo jwetse gore wa tsakeng tloa pele a ka pele ko o lematsa, a tloe pele a gago, and then at a later stage mo bitse. Se ka tlwelela situation e se le jalo, mo bitse and then o mo jwetse gore wa tseba wena malome Vos a ka rata 1, 2, 3. So e lokise, because next time ke tlo o sharp, because o mofa warning and then ngwana o tlo itukisa jalo. And also lastly ba kgothaletsa batswadi gore ba strengthene di-routine tsa bona. Ga e baneng o no itse funky girl a tlatswe dijana tlakotsa a ye shopong, along the way ba tlo kgathala bana, because bana ba adopta ka speed. Mohlomong ha tlakotsa a itse yena o tla kgetha ya shopong, o sa kopana ka mane le moloi, and then se ba dula ba ema khoneng, because ntho ena e ba routine. Once o kopana le moloi khoneng, then moloi o sa o kgothaletsa ga e nna monna heso ga ba nyetsise ntho tse heno ba o etsisa heno ba o sotla. So ha ba o romme shopong, at least a re spende 10 minutes nyana re eme khoneng, re builde friendship ya rona. And then 10 minutes ya expanda e se ba 20 se ba 1 hour, jwalo jwalo. And then lwena wa ipotsa go mara tlakotsa every time a ke mo roma shopong o nka 1 hour kaofela. So now jwalo ka motswadi o tlameya gore o strengthene di-routine tsa gore ga ke o romme o gutle ka speed. Rona ntate ga ne re rongwa, ntate molo wa ka o ne a tshela mathe fatshe, a re mathe ana ga ka oma o so ka o gutle o mathateng. So le gona jwalo wa utlwa o ne a sa sebedise thupa and ha so ka ngotla nix, but o ile a mfa fela a warning ya gore mathe ga ka oma o soka
tshwara budman,
ke tla deala ka wena. And also hape this whole thing ha e thibeletse bana gore ba strengthene di relationship tsa bona le metswalle ya bona. Ha o na le ngwana a na le phone gona jwale ho ho be ntate, bana ba bo 9 years se ba tsamaya ka di-P30 ba se ba tsamaya ka di-MacBook tsena tsa rona. So bana bana ba qetelletse se ba shebile maponopono mona
phone. Tse tshosang mono ntate, dintho tse tshosang jwalo ka dilemong tsa o feta ngwana o thwe ke sesethu o ile a re tshosa ka ofela Afrika Borwa, ra tshoha re tshoha sesethu a re tshositse. Sesethu ke tshohile ke re batho ba Modimo ba le ka nnete founu tsena ka nako tse ding dikotsi, batswadi ba ithute ba ke sa o ka monitora founu. Sesethu o na re makatse, sesethu a re tshosa re le boabuti ba baholo bo matlhakatlhaka, ra tshoa ra tshoa le ka jeno re tshohile re traumatized ke sesethu.
Yes sir. So now ha o le motswadi, make sure gore o monitora founu ya ngwana gago, because ba bang ba qetelletse ba kidnapuwa ke because ha ba le Facebook mane o thola friend request ya motho a re ha re kopane ka mane ka Thabong, and then ngwana o sale ka Thabong ka moo, yabe ngwana since o mo qetela a ya Thabong, ebile nenneng ha a bue mo qetetse fela ngwana a tswa ya ba since. But ha o ke wa sheba founung ya ngwana wa bona gore ngwana o bua le di-strange. Yes.
Le tsona ntho tsena tsa bo sesethu motho enwa wa o jwetsa kannete, ra gopola le montsa o feta ntate mogolo ka kwano ka go tlwa thago a le kwa le ena kannete e ne e le mongwe wa batho ba ile gore bophelo bo ile ba ema gwa fela tutu ka bophelo ba motho mogolo kannete, a batla ntho tsena tsa difounung a re romela wena posa ngwanaka a o ngwana e tse ntho ka thetsatsi leno tla ba obe wena mmamedi wa ka, mme ka nnete ke dintho tsena tsa difounu gore ka nnete ngwana 14 years mo mamedi, ngwana 14 years ka nnete ha sa kgona go phami ei wena gotle mollo itswela pele.
Yes, so then ba gotheletsa hape batswadi hore ba provide bana ba bona ka di kgetho, di choices. Ha ona le ngwana, ska batla o dula o nkela ngwana hao diqeto, especially on simple things. Hona le di restrictions tse loreng o ka di beya, but ngwana ha re
Mosuona wa lesira ko batle bakeng sa Christmas. Ngwana enwa sa le 13 years, mme wa hae ntsa morekela masirana le dirono kopi vale. Mono ka nnete bana bana ba ke bao maikutlo a bona a ka shejwe fanki gaitsenya ntho ena go dula o kentswe ka nnete rono kopi tsotlha mona fanki 13 years gaitsena ka se ka rongo pakilo paka ngwana mme a se ntho tse gantle tshwanetse bane le kgetho ya half latlhetse le le kheunyana ngwana mme le nala letsatsi
ao sucks mate.
Yes,
yeah, because ntho ena ya go ngwana ha ikgethena e mofa e builder a self-esteem ya hae gore at least le nna motho ha a re o nna aiman o motle man o apere gantle be ke tseba gore nthoena ke ikgethetse. Yes, and then lastly re sebedise puo e simple wa bona ena e ba mathata because o thola ha ha o mona hlakotsa ka Watward Lodge ka eligwa ka mona ke mang letlotlo ke yo nana o somokentse sekolo ka mane o sa bua segoa then le nna se ke tla leng kateko
modimo
nkateko ke yo nana monana o itlhaela ka monana ka lekeišeneng ga ba se ba kopana utlwa o nana ntsa re no my mom did this na o nana le ena o capture ga fela yane no ga go a bua fela o ntsa re
no
so batswadi ga re sebediseng simple language ngwana hao ha kena sekolo mane tropong la ha le hai moruto re o mosotho wena man
o ta wena o hlaledi ya
o bua sotho ska batla o tloiketsa ka re o hijekuetse le mona bua puo e right so that o gono accommodate bana ba bang because wana jwa le ka covid tshe ha o qala o hlaya mona strateng bana ba bangata ditile mona. And then when I want to home, such a getting Hono Kaman, it be the situation in Teddy and Serati or no. Sakota ha, Tamuna, Hamuluya, Ramtiva, oh, Kiki, Keras Hoa. So, Torbuela's Hoa, and then Bana Baba and Belloring have a familiarly language in a backward.
Balima,
and a back to the little bit distance from Wanina, Lena Afilegare, a garrical outsider. But Basa understand Dore, but so di Bahai ki bona ba petting Karulu in a Rona Katu, Katubuas Hua and what, but Haba Chakela Gaikai, Balibalo, Kana Hai Muna, Ronarbuas Hua, man Hababuis Hua, so Wana Rona, Tame or Remo Prepare Boy.
Mana sa ga di ahelo ka kwana ka eva toni a o fitla ka nete bo fang fang mana ngwana ka le bue ka nete bo katle mona o khutlo ska le bana o ka
so when I'm shanan that the material ena na ka ofela ietse ha etsetswa batswadi fela ha etsetswa di caregivers fela empa e ka sebediswa ke government departments le tsona le tsona ke le fapala thuto the private companies the NGO the civil society organizations the faith based institutions the kereke
the Sunday school
man so that ba gone ho enhance whatever any bana le yona in their church and also the package tsena na tsa yona programa ena ka pa di tips tsena di a gona go batho ba di download ba di print ba bane le tsona meta ba e monate gore di translate into 100 languages ho kenyeletse ile le tsona tsena tse re nang le tsona na henya gona ya South Africa so le social media eng di teng di package tsena tsa teng mo batswadi ba ka di access anteng ba gona o bona gore che how situation is le tsena e re le nna ke etse tsena me hape di ka thusa le di community workers ba tshwanang le bona bo di social workers kapa di home based care workers mo ilogeng ba tla nka di tools tsena ba di sebedise hore bana ba bangata ba gone o thusa hang so mo batswadi ba ka gonang accessa material ena ka ofela e mengata just fela nna tsatsing la ka sheko ke kgethile e mebedi fela so batswadi ba ka ya ho www.covid19parenting.com ke www.covid19parenting.com kapa haibane motswadi o na le dipotso tse e leng o ka rata di botsa kapa o batla material o na kapa di resource tsena na ba di sende ho wena emailing ya hao email ya bona ka mane ka Proof Africa ke yona ena ke covid19playfulparenting@gmail.com
late molo ihle ba ke sa letsatsi la ka jeno ngwana mme mantswe ao ka nete o diela di gala ka ona e ka beke a fing
ke rata ho khotheletsa batswadi hore ba sebedise di tips tsena na mme le batho ka ofela ba ilogeng bana le bana ba sebedise material ena so that re ka gona o phela ka gagwe ho di community tse ile reng di well established me di tiba tabatsa tsona
le go tswana re le buile hlemshane so o fihlelela re kopana pe bekeng e tlang ha mo mamedi a hloka o iteanya le wena teng wena ngwana mme o iteanya jwa le wena
ba mamedi ba ka thola di nomoro ntsena ke 067 612 8994 067 612 8994. Thank you, sir.
You've been listening to the Parenting During COVID-19, a program proudly brought to you by the Global Team for Playful and Positive Parenting During COVID-19, in partnership with the Citizen Justice Network, the South African Independent Human Rights Advocacy Group, and Hope FM.